Molweni, molweni kwakhona zihlobo. Sasepokothweni apha kwisiqendu sesibini sethu apha kwi-season 3. Yithani zava nonke, niyonwabele incoko yethu kuba namhlanje siphendula umbuzo wesinye sesihlobo sethu malunga nokhuseleko apha online, into amangesi athi yi-cyber security. Siyayazi ke uba siyafundisa apha epokothweni kule podcast yethu, sithetha ngezinto ezingenziwa ngumntu wonke ukuze akhuseleke angazibhaqi enelahleko ngenxa yendlela esiziphatha ngayo okanye izinto esithi sizenze xa si-online ezifowunini nakwii-laptop okanye tablets zethu. Nanku ke umbuzo sizawufaka ukuze uzivele nawe ukuba ithini na into esizawuthetha phezu kwayo namhlanje. Lo mbuzo ke sizawuphendula ngoncedo lukaSiyabulela Nato. Kuba nguye onoko ontluve ngaphezu kwam kwizinto zeteknoloji. Sibamba ngazo zozibini ke kuwe mngqongo ngokuphinda uvume xa sikubiza. Phambi kuba ungene, ndithanda le nto yokuba ukhe uzibulisele kwizihlobo phambi kokuba simamele i-voice note le yombuzo wanamhlanje.
Enkosi babantu ba uphinde siphinde sincokola ngale miba. And ndiyabulisa apha kwisihlobo sasebhokothweni.
Molo babalwa wasebhokothweni. Kwezi veki ziphelileyo ndike ndathunyelwa ilink. Kusthiwa ivenkile ethile ine-special. I-special actually, ze-Mother's Day. Bathe abantwana besithi kum, hayi mama, uGoogle uthi si-scam. Ndabe sele mna ndihambisile le linki kwabanye abahlobo bam bakaWhatsApp njengoba nayo isitsho. Kodwa ke ndabaxelela abo bahlobo bam ndaphinda ndathi bangabisayivula. Ndicela undicacisele ukuba kanye kanye yintoni ubungozi bezi links. Ingandikhuthuze epokothweni mhlawumbi ndingaqondanga. Khawundincede mntanam, khandicebise.
Cela uqele ke wenze incaciso ngale nto kuthiwa i-social engineering xa siqala ukuphendula umbuzo lo kamama sigqiba udlala.
I-social engineering yindlela apho kusetyenziswa indlela zokukhupha iinkcukacha zakho. I-social engineering iqala xa wena ukhupha iinkcukacha zakho uzinika omnye umntu. And loo mntu umnikayo uzawusisebenzisa mhlawumbi ngendlela engalunganga. So into ebalulekileyo yokuba i-social engineering means uba wena ukhupha i-information ongafunekanga uyikhuphe. And ke indlela abazisebenzisayo uba ukhuphe le information, hayi bazifundele ezo ndlela because into abayenzayo bajonga ngelinye ixesha uvelwano lakho. I think about 10 years ago we've heard about something okuthiwa i-419 scam. La 419 scam bekubhalwa i-email apho ufuneke usizele umntu ekuxelela uba akanayo le nalena. So wena ke ngokuba ufuna usizela ubanike information kanti bazayisebenzisa against wena lo information leyo. So that's why ndifuna uemphasize but that's what i-social engineering is. Ukukhutshwa kweenkcukacha zakho ezawusetyenziswa ngenye indlela wena ongayifuniyo. And loo nto leyo soloko ke ngoku yenzeka online because ayonto xa udibana nomntu abe afune le information but ke ngoku kuthumela zi-emails or uthunyelwe zi-specials yonke loo nto leyo. But you'll always notice uba into e-common funeke ukhuphe iinkcukacha ngoba uba ukhuphe iinkcukacha akho social engineering abazawukwazi uyenza kuwe.
Ngoku ke uba sibuyisela le mpendulo yakho siya kule voice note sigqibo imamela, uthetha ubana yindlela engafaniyo ne-419 le ugqibo ikhankanya, kodwa apho bekuzawufikelela ipoint yokokubana kuthiwe kule link ngenisa faka iinkcukacha ezithile. Ucinga uba yiyo le nto benokwenzeka okanye ucinga uba mhlawumbi yinto enobugcazigcazi obufana nezi zinto. Uzawuthetha ke wena ke mntu weteknoloji, ezi zinto kuthiwa zii-trojan, izinto ezitatha iinkcukacha apha efowunini ngokucofa nje ilinki. Kuthi kanti ayikho safe, izawuthatha mhlawumbi ifoto okanye ikope izinto apha efowunini. Uthi mhlawumbi bebefuna iinkcukacha, okanye ingenzeka into yobana kuthi kanti ilinki xa umntu eyifumana ifuna iinkcukacha okanye yenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ngokweliso lenyama izenza apha kwifowuni, mhlawumbi mandithi kwi-background.
Okay, masiqale ngale ndaba yelinki. Especially ndifuna ukuphendula umbuzo kamama. Umbuzo wokuqala I would have with umama ndiba le linki ebeyithunyelwa lishishini ebeke wanxibelelana nalo. Because into ebalulekileyo kwezinto xa uthunyelwa ilinki and say une-ad count kwelinye yamashishini alapha, then uyayazi uba noko banazo information yakho. Uba bakuthumela ilinki bengakwazi, kulapho uqala ukrokra khona. Ke ngoku masiye kwilinki. Into ebalulekileyo kwilinki, kufuneke sizifundise ukuphicotha izinto. Qha ke ezinye izinto ziyafihlwa. Ngamanye amaxesha xa ufumana ilinki, ngaske umama ayikope before ayithumele. But ke ezifowuni zivele zenze ushare lula ngaphezu kokopa. The reason ndithi makayikope, uyikope uyibeke kwenye indawo. Iilinki ezininzi ziqala ngo-HTTP or HTTPS. Xa ujonga ke ngoku la HTTPS, that S umele secure. What does that mean? Xa iilinki zithunyelwa ngo-S, it means la information ithunyelwayo between wena wefowuni nelo shishini, it's encrypted. What do I mean by encrypted? I mean la information iyaguqulwa ukuze uba ibhaqwe ngomnye umntu isathunyelwa akazukwazi uyifunda, and then idecryptwe xa ifika komnye umntu. But ipoint yam masizame ukujonga la HTTP no HTTPS. Then again kwezi browser sisebenzisayo xa kukho indawo yelinki kubakho iqhaga phaa. I mean nangokubabala nje sithetha apha kwilinki isebenzisa ibrowser kukho iqhaga. Xa kukho iqhaga, elaa qhaga liyakuxelela uba kukho u-HTTPS. So masizame nje uphicotha ilinki, ilinki azifani. Okwesibini, ilinki ukuba uthunyelwa yephi na ishishini, andifuni uadvertise amashishini nje randomly apha. Ndizama ukucinga nje igama leshishini zalikha entloko. Ukuba let's say ubuvule iakhawunti kubhokhwezam.co.za, make sure uba xa ufumana ilinki isenaye ubhokhwezam.co.za. Mayingabi into ongayaziyo, because xa ungayazi vula ke ngoku amehlo uqonde uba andisathembi. And then ke ngoku with umama, going back to le nto ubuyithetha i-social engineering, kwesa special kusetyenziswe le nto uba kuyaziwa uba sonke siyazifuna i-special. So ukucinga kwethu kuvele kuhle because ubona i-special and immediately uvele ucinga uba hayi mandithumele sisherishe kube mandi.
Ebe kaloku sifuna ukonga imali.
Yes. So funeke sikroke kakhulu. Xa ufumana ezinto zena, into ebalulekileyo kukroka. Umama bekumela mhlawumbi uqale waya ebantwaneni even before asherishe, but ke ndiyavuya ukuba uphele esiya ebantwaneni emva kuba esherishile. So xa ufumana ungakrokri, at least ke xa ujonge into ndizithethayo, mhlawumbi sometimes uqonde uba i-technology too much, yapha ebantwaneni because abantwana bayazazi ezi nto, abantwana baza kukhangelela kuGoogle. So nathi funeka sibe nazo ii-habits zethu, sizame ukuzikhusela kwe-social engineering.
Masithi ke ngokomnye umntu omameleyo athi, hayi wethu, mna ndiyicofile laa link, ndangazifaki i-banking details, sendiyazi uba abantu abanintsi ngoku sebeyazi uba masingafaki ama-card details, masingafaki i-CSV number. ikhona into ilink enoyenza apha efowunini kwi-background mna ndingayazi uba iyayenza mhlawumbi ifake iintsholongwane ii-viruses siya.
Zinqabile ezo because into enzekayo kule mihla ii-emails ezininzi ziyazibhaqa, so inqabile. Eyona nto eyoyikisayo phaya ukuba information abayikolektayo especially sisebenzisa ifowuni baqala bakolekthe uba uphi. Iifowuni ezininzi that's why soloko zisithi sicela ilocation yokuba xa besenza ezi scam bazawukwazi uba uphi. Wena usenozixela uba ayikho relevant uba bazi ilocation yam. Into esiyilibalayo yokuba xa ufaka information yakho mhlawumbi kooFacebook uyaqonda uyafaka igama sename nezinye nje iinkcukacha zakho, noFacebook uthatha that location information. So all ke ngoku umntu oskemayo inye ilula into anoyenza uzawuhamba awuthenga information kuFacebook ayazi uba hayi man le number soloko ivela kwelocation and the location nanga namagama. And i-issue yokuba le information bayithathayo sometimes akunyanzelekanga uba ibe i-bank account yakho, bathatha amagama mhlawumbi namagama ezalamane. Enye into esingayenzi kakuhle kaloku thina xa kusenziwa i-password is uyawufika umntu ubhala igama mhlawumbi lomntana ne-date of birth kanti le information uyifake somewhere else and kulapho ke ngoku bakwazi uthekelela i-password zakho. So ayininzi le nto endithetheleyo babana but ke injalo.
Hey, ndiyathanda le nto uba utashe kule nto yabantwana ngoba siyabanika iifowuni sibanike mhlawumbi sisithi benza umsebenzi wesikolo kwii-tablets siyabafaka futhi nasibapowusti nakoo-social media. Umntu angangayiboni into yokokubana izawungena ke njani ke ngoku epokothweni. Yonke le nto siyithethayo apha sithetha ngeefowuni sithetha ngee-link ideyi enjani na epokothweni, kodwa ndicinga uba siyakhumbula sonke isitori ebesanduvela ngoku sabantu abaye kwathiwa mababhatale i-ransom bebhatalela abantwana babo anditsho uba bebebapowusta abantwana babo kwi-social media, kodwa zizinto andithi siya ezi-possible ezinokwenzeka ezo pofu esesizibonile zisenzeka. Ngoku ingaske usixhobise phambi koba sishwankathele namhlanje into yokokubana xa sinika okanye xa apha ekhayeni kukhona ii-devices wena computer wena laptop wena tablet zingaba zikhona izinto esinozifaka ukwenzela uba mna njengomzali ndikwazi ukubona uba qhubeka ntoni apha efowunini yomntana uya kweziphi ii-sites mhlawumbi into enokunceda into yokubana bangangeni ezintweni ezingafanelekanga amehlo abo kwii-ages basebancinci kubo.
Ewe, zikhona. Xa sijonga kwifowuni, iifowuni ezikhoyo it's either yi-iPad okanye ifowuni ye-Android and mna ndine-Android but ke I'm sure no-iPad unazo ii-services ezifanayo. UGoogle for example has got something called Google Family. So if uya kwi-internet and you put lo magama Google Family uzayibona ikhona. Indlela asebenza ngayo uGoogle Family yokuba if let's say le tablet isetyenziswa ngumntana and wena mhlawumbi unenye ifowuni yakho uyakwazi ke ngoku ukunika i-permission uba umntana yintoni anoyifaka kulaa fowuni and ukwazi ukhetha nenye i-option yokuba ndifuna i-report uba umntana ebeye kweziphi ii-websites kulaa tablet. But obviously nizawusebenza kwaba basebancinci 5, 6 abako-10 and 11 bazayibona bayikhuphi uyabazi kaloku abantwana abanjani. But the point is zikhona ii-services ezinjalo and there's sitsho the most simple one ku-Google Family. Yes, it's free as well. Yeah, I'm sure Apple, I mean I can research, I'm sure they've got similar nabo. So uyakwazi uyenza. And then even abantwana bayathanda uya ku-YouTube. Ukhona u-YouTube Kids. So ideally mfakele u-YouTube Kids umntana instead of normal YouTube. Then enye into onoyenza say niyayisherisha le tablet. Makubekho i-account ezininzi mangangena nge-account eyi-1. Yes. Yeah, bane-account ezininzi. And then the other thing onoyenza, although it's a bit expensive, find sometimes ifowuni e-cheap ube nenamba yesibini ezinye into ongazithembanga uzazi yokuba zingena kula phone yesibini azingeni to your main phone number. Njengomuntu oneshishini mosuzaba ne-business phone aphinde abane personal phone. So I'm saying start having a security phone as well.
Siya xa usaleka umsundulo ngokuthi siqinisekise uba lo mbuzo kamama singene nge-voicemail siwuphendulisisile, ikhona enye into mhlawumbi singayikhankanyanga ofuna ukubethelela kuyo?
Mna ndiyavuya umama uba at least uzile kuwe wazobuza. So into ebalulekileyo masithethe ngezi zinto, masithethe ngazo. So, I think yona nto ndinoyifake uba masithethe ngazo, and at least noko umama uncedile ngokuthemba abantwana uba hey, bantwana into isetyenziswa njani. So into ebalulekileyo uba kwesi stage masithethe ngezi zinto. But ke endinovala ngayo when it comes to ilink, masijongeni elaa qhaga uba bendinexesha bendinawubalisa ukuba kulo mfana kuthiwa nguMark Shuttleworth unemali ngapha kokuqonda. Imali uMark Shuttleworth imali wayenza ngela qhaga, but ke topic yenye
balisa qaba.
Oh, uShuttleworth kaloku into wayenzayo yayisentsha i-internet ngela xesha, and then kukho le nto bendiyithetha ka-HTTP no-HTTPS. And then uShuttleworth wavula ikhampani eyayisenza u-HTTPS eyisenziwa nguye, not necessarily South Africa only. Then kukho nenye ikhampani eAmerica ekwakuthiwa nguFighter, I forgot igama layo, but that company was much bigger. But kwacaca yokuba hayi uShuttleworth is going very far nale technology yakhe, and ke wayesebenza egarage beyi-5 beyi-6 company kaShuttleworth. So wathi uthwate wawubona uba yeyi uShuttleworth wenza imali kulapho abajula khona eza millions. But xa ubona elaa qhaga cinga uShuttleworth wasebenza gqithi ba.
Hayi, masibambe ngazo zozibini kuba ndiqinisekile uba le ncoko lena singayithetha kuhlwe. Siya singayithetha kuhlwe. Into endifuna ukuba izihlobo zethu ziyiphawule sisazawugqiba namhlanje into yokokubana akunyanzelekanga into yokokubana ibe ngamakhadi i-banking details zodwa izinto ezinoqokeleleka apha kuwe xa ucofa ezindaweni. Kwaye zikhona izinto ezifana no-Google Family ekufuneka siziqaphele ngaphezu kokukhusela abantwana ngokungabaposti okanye sibafihle iinkcukacha ezifana nesikolo xa sibapostayo, kuba kaloku zinintsi izinto okanye abantu amehlo manintsi amehlo ajongileyo, ajonge wena location uba uphi, ajonge yonke into wena ongacinga fani uba ayibalulekanga kodwa awuyazi ukuba ezandleni ezirongo. Usiya uthe xa iqala pha wathi aba bantu banobuqhophololo, bayifundele futhi abangomafunda boyi apha kobu buqhophololo babo. Ngoko ke ithetha into yokokubana ingafika ihambe indlela esiziphethe ngayo online isichaphazele epokothweni. Masibone kwixesha elizayo. Sibulele Siya ngokusiboleka ixesha lakho, nani zihlobo ngokusiboleka indlebe nokusimamela. Nisindwendwele bethu naku-epokothweni.co.za namacwecwe ethu akuFacebook, Twitter noInstagram. Ukuze ukwazi nawe uhlomla kule ncoko uthumele nawe owakho umbuzo. Usikhokhele ke njengomama apha uba ebesibhalele nakule veki iphelileyo, sifumene imibuzo noko esikhokeleyo ukuze sikwazi ukuthi xa sithetha siphendula sibethe kanye kanye phezu komgca, siphendule le nto kanye kanye idla umzi. Sinayo neWhatsApp line kuwena ongekhoyo kuFacebook, Instagram, siku-072-650-7641. Uyakwazi usithumela i-voice note phaya. La WhatsApp ke bethuna ayingokuthi hello hi nje, asikholwa ngoloo nto phaya ngokunceda abantu abangekhoyo kwi-social media platforms nakuSpotify apho simameleka khona. Nibe nexesha elimnandi.